njagala okutonda ayogera alagira ne kiba katonda
eddoboozi lyo liringa amazzi amangi ekigambo kyo gemanyi gange mukama yogera Tosirika, mukama tosirika Yogera, eryo bulamu bwaffe
Tosirika, mukame atonda omwoyo Zize joli, kubanga nkimanyi nkyosobola otuyamba
Tosirika, wenkuita tosirika Yogera, eryo bulamu bwange
Tosirika, mukama chuse mbera Tuse joli, wayogera nechibango tonda Yamba tata Osobola mukama Guluguma, guluguma Te wali akwenkana
Sebo twale chitiba Twala mateno Guluguma ya yuda Gona amaso kuye Gona gona amaso kuyesu
Fenna, fenna, masa way you got it fast. www.djericom.com